Dobrán Bogdanov.
Uliza to Nejlo.
Reaper of the Reaper.
Magari se vysi
mohlo. He wish them the better things.
Ogaba manya gomo emutu kugumu sabira agasinga obulungi.
Power of the Holy Spirit for the pray for them the good power.
Agari mukabatu mesure soko nyoromunana.
The one in Acts chapter 1 verse 8.
Sinayo omuntu kugumu alija aliba wa manya.
When the Spirit will come upon you will give you power.
Bible yogera mu Zaburi ya 143.
Bible speaks in Psalms 143.
Onyore 10
verse 10.
Nti mukama mulungi era n'emwoyo gwe mulungi.
God is good and his spirit is good.
Tetwagala omwoyo omulungi.
We want that good spirit.
Oyo atagenda kusiwasiwanga ebisaani ng'abamuli bamwogerako.
He's not going to each act like caterpillars like others experience him.
Yes, he was good.
Praise Jesus.
Tubagala nnyo mwena mulinyira mukama waffe Yesu.
We love you all in the name of the Lord Jesus.
Tugenda kuba leero tukyusiza mu katono ku nsoma yaffe ya bulijjo.
Today we are changing a little on our usual studies.
Tumanyi nga mu nnaku zino ku lwokubiri n'olwokusatu tuba tusoma enkoza sitaani.
That on Tuesday and Wednesday we studied the schemes of the devil.
Nkoza sitaani eri Katonda n'eri ekkanisa ye.
The schemes of the devil against God and his church.
Mutumanyira olutalo lwaffe wakati waffe ne sitaani.
Within which we realize the battle between us and the devil.
Era nga tutegeera obukodyo bwe bwakozesa okutulemesa okuddayo mu nsi waffe mu ggulu.
Understand the priest uses to hinder us to go back to our home in heaven.
Tusuubira olw'enkyukakyuka ezibaddewo entontono.
We expect because of the few changes.
Oboolyawo enkya tuyinza okulizuumi nga nitugenda mu maaso n'enkoza sitaani.
Perhaps tomorrow we can resume go past the skins of the devil.
Tubadde tukyagazi ekifo kiri waggulu.
We are still trying to work on our pulpit up there, podium.
Kubanga sawa era tugenda tutanula okuyiwa muneeno wansi.
For any time we are going to be putting the floor in this gathering place.
Twebaza Mukama olw'ekyo.
We thank the Lord for that.
Mu kaseera katono nnyo.
But in a little moment.
Atuzimba ku speed mu mwoyo ne mubiri.
Building us at a high speed in the body and in the spirit.
Yes, we have been
praise Jesus.
Mwebale mwenda abanyiride naffe.
Thank you all who are good with us.
Mu ngeri yonna.
In every way.
Eby'obwetaavu obulungi.
Of the need which are good.
Yes, we have been
praise Jesus.
Mani wali yawe n'obwetaavu obubi.
You know, there are they with us who have need which are not good.
Yes, we have been
praise Jesus.
Naye tubadde n'obwetaavu obulungi nga butugasa ffenna.
We've been with a good need which benefits all of us.
Kale tulabye Mukama nga atukola obulungi.
Now we've seen God do good to us.
Mu myezi mwenda gye twakomola mu kifo kino.
Just 9 months we've spent in this
place. Oba emyezi omwenda nga new generation gye yakayimirira.
For the 9 months we've finished we have stood so far.
Mukama mu mwoyo atuzimbye.
God built us in spirit.
Ate ne mu mubiri tukulira ku speed.
Even in the body we grew at a high speed.
Saba Mukama ayogere tukola obulungi.
I pray God for him is good. Good to us
later. Era ayongere nawe okukola obulungi mu bwetaavu bwo.
And he continues to do good to you in your needs.
Olwali tugenda kusoma ku kiyitibwa omulembe omuggya.
Today we are going to study of something called new generation.
Tutera okuwulira ng'obuweereza bwaffe buyitibwa omulembe omuggya ogulina okumanya Katonda okujja.
We usually hear this ministry called the new generation with the full knowledge of God.
Naye tubadde tuwulira nnyo ekigambo full knowledge nga tukimanyi.
But we have been hearing the word so much full knowledge and we got to know that.
Naye ekigambo omulembe omuggya kitegeeza.
But what does the word new generation mean?
Era lwaki bw'otunula ku kipande kyaffe singanako ekigambo tukwandiza eri omulembe omuggya.
And why is it when you look at our signpost to find the word we will come into the new generation?
Yes, we have been
praising you so much.
Ekigambo ekyo ogenda kuba okitegeera leero.
You're going to be understanding that word today.
Wabula ngenda kiyita mu bwangu.
But I'm going to briefly, quickly pass through it.
Wajja kubayo olunaku lwe tujja okukifuna mu bujjuvu.
There's going to be a day we're going to get it in its fullness.
Nga tukikwata ku video zaffe eza bulijjo era.
Capture it on our videos.
Okuteekebwa mu ebyo bye tutereka ebyama bya Katonda.
To be put in this secrets of God we are storing.
Ye tulina okubanga tubikulira manga zonna
ag'omunsi. You must reveal to all nations of the world.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus so much.
Omulembe omuggya.
The new generation.
Ogulina okumanya Katonda okujjudde.
With the full knowledge of God.
Gwe mulembe ogulabise okulwanisa kye bayita new world order.
It's a generation which has appeared to fight what we call the new world order.
Era nga omulembe ogwo.
In that generation.
Gwalangirirwa Katonda emyaka mingi egiyise.
It was proclaimed by God a couple of years back.
Kuva ku ntandikwa.
Right from the beginning.
Yalanga omulembe ogwo ogulibaawo.
It proclaimed that generation which would be existing
okulibeeramu okumanya okujjudde
which will be having the full knowledge
wabula kiyasooka okubanga ng'ategeera kiribaawo ekya sitaani
but what we first knew is the one of the devil which will be in place first
kyebayita new world order
what they are calling the new world order
kyebayita new world order
what they call the new world order
mulimu okuwanyisa oda ya Katonda y'ebintu byonna
there is involving exchanging the order of God on all things
okufaanana ekifuulannenge
to appear when they have been turned upside down
okugamba kinyoleddwa.
It's to say they have been distorted and twisted.
Mundi world order.
In the new world order.
Kwaukana nayo mu ngeri emu.
We differ in it in one way.
Eno guno gwe mulimu mujjo ogulina okumanya Katonda okujjudde.
This is a new generation with the full knowledge of God.
Ate mu new world order.
Yet in the new world order.
Mulimu gwa Satan.
It's the work of the devil.
Mwakyusiza ebintu bya Katonda ekifuula.
Where he turns upside down with things of God.
Yes, ye
bazibu. Praise Jesus.
Ekimu ku ebyo.
One of these.
Ye musobola okulabako n'amaaso
gamu. Which you can see the physical eyes.
Kyekikulwa ekyokwegatta
is the act of homosexuality.
Tugambe nti eyandibadde omukazi n'omusajja.
The one would have been a man and woman.
Neweesiŋŋananga mukazi na mukazi.
And you find yourself it's a woman and woman.
Oba musajja na musajja.
Or it's now a man and man.
Iyo order gye bayita new world order sitaani gy'ateekawo.
That's the new world order the devil is putting in place.
Ekyandikiddwa kanisa nti ye gwe.
What would have been called the church that there are the people.
Mu new world order.
In the new world order.
Eya sitaani.
Of the devil.
Bagambe kanisa ye kyekizimbe.
They say that the church is the building.
Era nga order ezo kizibu n'ozitegeera nti ze zigenda mu maaso.
Hard to realize that those orders are moving on.
Naye nga zaategekebwa emyaka egiyise mingi.
Put a couple of years back in place.
Bino kuwake byokulabirako.
These I give you some examples.
Okuva mwaka gwa 312.
Right from 312.
Baatandika kye bayita New World Order y'ekkanisa.
They began the New World Order of the Church.
Ne bazimba ekizimbe ekiyitibwa St. Peter Basilica.
And they built the building they called St. Peter Basilica.
Ne batandika okiyita ekkanisa ya Katonda.
And they began to call the Church of God.
Ate nga Yesu yaleka gugwa alina okunona ng'ekkanisa etalina bbala ddulufu.
Jesus left when he's supposed to come for you as a church without spot nor wrinkle.
Kati ekigambo New World Order.
Now the word New World Order.
Kiruddewo weekiri era kimaze emyaka mingi.
Outlived many years on this earth.
Yes, he ever
seen. Praise Jesus.
Mu New World Order.
In the New World Order.
Bwe tuba mu kkanisa.
When we are in the church.
Mubeeramu abantu abasinga nga ba member.
Within which are people, most of them were members just.
Nga si baweereza.
And they are not ministers.
Naye ate mu order y'obwa Katonda
entuufu. In the order of God which is right.
Buli ayingira ekkanisa abeera n'ekirabo eky'okuweereza.
Everyone who enters church has a gift to serve through it.
Yes, we have
a great
idea. But the new world order.
Now the world they call new world order.
New generation. I tell you,
the new generation comes rather to fight the new world order. But I'm going to pass through what God calls new generation.
Yes, we have a
great
idea.
But I've told you what is the new generation fighting.
Tugeza ekigambo ekyo twakitandisa nga tutandika mission eno.
That's what why we began when we started this mission with.
Tetwagenda maaso n'okikunyonnyola.
We didn't move on to explain it to you.
Obadde okiwulira buwulizi new generation.
You've been hearing the new generation, new generation.
Naye nga kirina olutalo lw'amaanyi wano ku nsi.
Has a very great battle on this earth.
Okuwa omanyi okuvuunika ebintu bya Satan.
To overturn all things of the devil.
Kubanga Satan agamba abali mu new generation.
For the devil tells people new generation.
Abayita abavuunika ebintu so nga be babivuunula.
He calls them they will overturn things yet they are the ones who do that.
Era bwe yalabanga abatume batambula.
And when he saw apostles moving around.
Bayingira ebibuga n'ebyalo.
And enter cities and villages.
Yatandika okwogerako nti abavuunika ensi baabo bajja.
He began to say they will overturn the world that arriving.
Si be baali bagivuunika bo baali
not they who overturned the world, they were taking it back to its form.
Yes.
Praise Jesus.
Wera ojja kukiwulira nga bagamba nti ffe tulinga abavuunika.
They say that as if we are overturning things.
Kuba kati obadde tutegeeza abantu nti mmwe kkanisa mulina okuzimbibwa.
You are the church, you are supposed to be built yourselves.
Naye mu New World Order bakugamba zimba ekizimbe ekkanisa ya Mukama mwagenda okubeera.
But in the New World Order tell you build a building, it's the church of God is going to
be built. Katonda agamba nange ndi ku mutima gwo ngoko na gula wanyingire.
And God says beat one on your heart, knock it.
Gula we ekizimbe oyingize Mukama.
And you dedicate a building and enter God in it.
Katonda agamba tabeera mu bizimbe bizimbwa n'emikono.
God says never leave a building built by hand.
Nga bikola batume bwatugamba.
Like in Acts. Bonga
bagamba abibeeramu.
And they say you will live in them.
Obategedde kyengeza kukugamba.
Do you understand what I try to say?
New world order.
New world order.
New generation.
And new generation.
Bombiri betunuliganye omwa
barwana them are facing each other and battling.
Na ye kiri ku new generation kiri kimu.
But what's upon new generation? Kiri
ku kumanya Katonda okujjudde. Kugenda kiyamba okuyimirira.
It's having the full knowledge of God.
Kutu standing okuwangula.
And that alone is going to help us stand and win.
Yes, he was
raised Jesus.
Lutalo norwe obuli serious.
This battle is a very serious battle.
Era messages are fed on
all our messages.
Karanga kaje zikuranga
o. Announcement will be opening them.
We kunyonyorwa okuyitibwa new generation kitegeeza.
To explain what new generation means.
The full knowledge of God kitegeeza.
What full knowledge of God means.
Yes, he was
amen. Jesus.
We lutalo lutya kwa lutalo
kibunya wa sere njuba wa. Dangerous battle under the sun.
Kubanga tugeendo kuwakana ne orders za Satan.
Going to contend with all schemes of the devil.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen. Yes, yes, yes.
Praise
Jesus.
Thank you, Father, and something brief.
We began with Isaiah
48:6.
Isaiah
48:6.
N'olunyiriri olw'omukaaga. Wakiwulira, laba bino byonna nammwe temuli kibuulira. Nkulase ebigambo ebijja okuva mu biro bino, ebigambo ebyakwekebwa byotamanyanga, bitondeddwa kaakano so si kuva dda.
Mu new generation, in the new generation,
ebigambo ebirimu ebisinga biringa ebipya eri abantu.
Most of the words within it are like new to the people.
Kubanga ebintu byabadde balina ebbanga ddene bibadde kifuula
ne. The things I've been having for a long time have been twisted and distorted.
Tovula Katonda azizaako kugamba.
So God tries to tell you.
Kulaze ebigambo ebijja.
I have shown you new words.
Bigambo mwebiri mu Bible.
They are within the Bible.
Naye olw'okuba baali bakyusa order yaabyo.
But because they have changed their order.
Nga mugoberera kye bayita new world order ya Satan.
You follow what they call new world order of the devil.
Mubadde musobola obiyita ebipya byonna.
You may call all of them new.
Naye nga ye Katonda agamba.
But he God says.
Ebigambo ngenda bikulaganga bipya.
I'm going to show these words to you as new.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Naye nga ate bibaddewo.
But they have been around.
Tetuyita new generation.
But we call new generation.
Mulembe okuggyamu ebigambo ebyali byakwekebwa.
It's a generation restoring words which have been hidden.
Ebigambo ebyali bya
what which had been hidden.
Yes, he was
raised here.
Motamanyira nti oba walina kuba nabbi oba mutume.
Where you never knew that you were supposed to be a prophet or apostle.
Wabula n'okikuwala nti walina kuba member wa kanisa.
You took it you're supposed to be a member of a church.
Mwebakira ekirabo kye eky'omwoyo.
Where they got your spiritual gifts.
N'otamanya gwani.
And you never knew who you are.
Era wali kusobola kuddayo mu ggulu.
And you couldn't go back to heaven.
Yes, he was
raised here.
Katuddemu ku lunyiriri olwo olw'omusanvu.
Let's see this verse 7.
Isaiah anamu munano linyuru msambu.
Isaiah 48 verse 7.
Bitonde doka kano sisi kuvata. Edo kusoka uruwalero tubi uliranga. Ebigambo byogenda singana mu new generation.
And what you find a new generation.
Ebigambo ebimu ku byo byonyinza okubanga ne wajjajja wo tabi uliranga.
There are words of which even your forefathers have never heard of it. Nisoma
paka mkulu ebyo kusatu nga nae tuwe mani tuwe uliranga.
Started with the third heaven and we've never heard of it.
Nihinga mbayi buli mweli.
But in the Bible, the heaven is there, we open it.
New generation yekeza kukura gebi nguwebia stani vya we are too such by the new world order.
New generation tried to show things which the devil brought when he changed the new world order.
Yaturaga.
He showed us.
Nti kururiyo likomao.
That heaven is what is up there. It ends there.
Era nasala ko heaven is it that one.
They cut off the next heavens above there.
Ishirara.
The other.
Mu new generation.
That is new generation.
Tu yingirira dani kusuke guru eri byonna.
Enter and exit the old heaven.
Yetuda mu chibaite guru eri jana ensi.
Yes, go back to what we call new generation. Heavens and new earth.
Tuyi ingira paka mkuru eri jana ensi.
We enter into the new heavens and new earth.
Chengeza kukuraza.
What I try to show you.
Chitiba new generation.
What is called new generation.
Chongera toku introduce inga chitiba guru eri jana ensi.
Most of introduce what is called new generation. New heaven and new earth.
Uraba jeturaga.
I don't know see where we're headed.
Chikuraga guru di nolio neri wone ili mbiyo na.
It shows you the heavens which are and all their fullness.
Ebi yako ikwe.
We are hidden.
Nechimana ni chikuraga eliri wa guru mkuru eri jana ensi.
It shows you what above the heavens and the new earth.
New generation. Gena kubye kulaga ebintu ebikyasize okuba ne order ekitalo
ddala. We are having the most highest order.
Yes, he was
raised here.
Okujjawo order ne yasitaani yetufuula
ne. Take away the order of the devil which is twisted.
Ye bayita new world order.
They call the new world order.
Yagenda mbaso n'okunyoola ebintu.
Moving on to distort all things.
Yes, he was
raised here.
Katuyongere mu Isaiah.
Let's move on with Isaiah.
Isaiah. Isulayana munana olunyirwa musanvu.
Isaiah 48 verse 7.
Olimu okwogera nti laba nali mbimanyi. Weewaawo towuliranga. Weewaawo tomanyanga. Weewaawo obwedda bwonna okutuuko tekuggukanga. Nti new generation.
New generation.
Gezaako okugula amatuuku.
Tries to open your ears.
Okuwulira ebigambo ku byotayinza. Bye wali tosuubira kuwulira.
Hear what you never expected to hear.
Tuvulaba.
That is why you
see. Tukintroducinga eggulu erisooka erimu ekibuga kya Katonda.
Introduce the first heaven with the city of God.
Yerusalem eky'omuggulu.
Jerusalem of heaven.
Nga ky'ekibuga ky'abatukuvu bakuŋŋaanira leero.
The city where the saints gather today.
Abamala emirimu gyabwe.
They will finish their works on earth.
Naye gye buvuddeko.
But some came back.
Tubadde mu kye bayita new world order.
We've been within the new world order.
Nga tebatulaga. Tulaga waabwe tumala okuva wano.
Never show that's where we head to when we leave this earth.
Era nga batondawo ebifo.
And they created different places.
Tetutamanyira gye bisiŋŋaanira.
We never know where we found and we find
it,
and which are not in the Bible, like the purgatory. and they will be there. When you leave us, you first go there. The new world order which put those things in place. They start to say we have to fight God's order. The way
he
put these in place, we shouldn't do them like that.
The
big thing is when they are distorted. In these way, the religions like of Jehovah, and they say, you're going to live in the garden of God on earth. And they contend the order of God. This second Corinthians fellow, verse 1-5, that the garden of God is in the third heaven. Their order says their garden is on earth. But the one of God says, it is within the third heaven. I think you see things. Now,
in
the new world order,
yes, it has.
The devil. Jesus is going to come back, reign over this earth. And marry and give birth to children. But in the order of God, of the new generation, Jesus is not going to reign on earth. In heaven. And it is coming. He's not going to reach earth. He's going to end in the
best.
The saints remain on earth. And we go back with him.
New world order, yes, it has.
New world order of the devil.
By no good,
yes, to come in Israel, they give you the
prediction.
The Israelites are waiting for him. The region is rich and agreement. And they agreed for us to come back and marry. Let me tell you, don't be surprised of the born again or registered religion. Most
agreed
Jesus is to come on us back and he will marry here. That's why
they
are different ways. Jesus will come and they will be the chief rich people around him. Joke is still a world different. When God taught me these two words,
what new generation
we minister within now, which is having the full knowledge of God,
it is to
fight with the new world order of the devil. When we
speak
of
this,
they can begin to shake, for everyone begins to fear and tremble. To ask, which order are you? Are you
generation
or in the new world order?
Yes, we must praise Jesus.
In the new world order, all religions sit on one table and they come to agreements. The new generation with full knowledge of God. We want to know the one true God and Christ Jesus.
We
must have one faith, one
Lord,
one hope, one spirit, one baptism. Our Father is one. Ephesians 4. Different religions are there. Each one is on his own business.
But
after they sit on the same table, that they believe in one God.
That
question was put in place many years back.
What
called New World Order began way back in the Garden of Eden, to turn and overturn the things of God,
to subtract
and add within scriptures. It's to distort and
preach.
And it's what they call a revelation these days.
Yes, he was
raised Jesus. But he has told you,
all
the things you're to meet in the new generation is the full knowledge.
Yes, he was
raised Jesus.
New world order.
Fight with the new world order.
New world order.
They can't accept all of you to access knowledge. There are a few who know. And they know they are theirs. They
new world order.
New world order. They not accept them to stand in the church and ask a question. And in their churches, you've not gone there to learn. You've gone there to pray.
The
new world order, you are followers, you are not disciples. What is meant written blessed?
Yes,
all nations disciples.
When you are the
order, you what order they say.
Yes,
Jesus has many followers on earth. You are out there claiming and
saying,
hallelujah, you say hallelujah, whether you understand or not. Now you have to be careful.
Between introducing Omri Momojo, we know Kumanyakaton will put you
there. There is a battling God put in place and is of knowledge.
Yes, even
praise Jesus.
Knowledge
is what is going to bring a dangerous battle. They know
that
they have made everyone corruptible this earth. And they know everyone never understands.
Isaiah 48 verses 8.
Wewao towuliranga, wewao tomanyanga, wewao obwedda bonna okutuuko tekuggukanga. Kubanga namanya nga wali azaamaanya nnyo era wayitibwa musobya okuva mu lubuto. Olw'erinnya lyange ndyosaawo obusungu bwange, n'olw'ettendo lyange ndizibiikiriza gy'oli nneme okukuzikiriza. Laba, nkulongoosezza naye singa ffeeza, nkulondedde mu kikuumi kwe kubonyaabonyezebwa. Kulwange nze kye ndiva nkikola, kubanga erinnya lyange bandirivumye batya.
Kino Katonda akikoze ku lulwe.
God has done this for his sake.
Eri yali afukamidde ku mavi
kisabira. Never knelt on knees to pray for it.
Ekyetaaga namwegayirizi.
Don't need an intercessor on this business.
Era tewefuule omwegayirizi.
Don't claim to be an intercessor out there concerning this.
Yakyekolera,
thank it for himself.
Yetaaga amwegayirira.
Does he need an intercessor? People ask, how come you have no group of intercessors here?
Intercede
concerning your life.
Yes,
not for
spiritual.
Doing it for his sake, he doesn't need an intercessor over it.
For
if they need to ask him, what would you have prayed for him?
New generation.
You would have asked him to bring new generation. Did you ever know it even?
Yes,
praise Jesus. That's why it says in Habakkuk chapter 1, verse 5.
Habakkuku esule soka, nori nyiriri ol soka. Habakkuku esula esoka nori nyiriri okutano.
Habakkuk chapter 1, from verse 5.
Mulabe, mumawanga, museyo omoyo, mwewunye nyo nyini, kubanga nkolera omulimu munnaku zammwe gwe mutalikkiriza newankubadde nga mugubuuliddwa.
Omulimu guno agenda kukola.
He is going to do this work.
Annyonnyole buli kantu bwe muwulira mu lugendo lw'eggulu.
Everything else here in the journey of heaven.
Bwe tudda mu nkwe.
When you get the skin.
Akubuulire.
He will tell you.
Ababadde omulimu
mwongera kibinya. What do you speak of this?
Bwe tugenda mu lugendo lw'eggulu akubuulire ebintu.
He tells you things.
No, what happened?
And you held your cheeks like that. God, this is amazing.
When
you
see
schemes of the devil,
and
you say, God, this is amazing.
Doing
an amazing work.
Full of knowledge
which is much.
The
direction of those people. It's never been in place, just creating it. People speak and they have no notes they are looking into. And
why the
scriptures are just flowing themselves.
Yes, he was
praise
Jesus.
But he never does that.
But abari muni wa udi oda bakunganyiza amagezi ga sitane
maja. Abari wa oda they have gathered the wisdom of the devil much on earth.
Bali abari mu system ya ye kanisa ebyomo
ebyoburugo system of this spiritual false system.
Bali ko kunyora mu
learn to twist words very well.
Ukunyora no kutora mu kuongera mu
byawa and added scripture.
Katika tuna ino de kama
said God has prepared women.
Ngabali na tujiriri kunyiri.
They have scripture.
Mukusobora kwenga ngo mulemo
effort to confront that generation. You reach the man, and
he
begins to read there, it never looks fair.
You
breathe the
number.
The new order. And when they start to speak,
even
the earth can begin to shake.
Began
to steal when he passed the apostles.
He
told them, don't worry what you shall be speaking.
New generation.
You know, new generation.
It's
the above with what we call the New Testament. What I try to tell you,
new generation,
new generation already begun. Long time. It's what we call the New Testament. Where men
taught
them what you not what you shall speak.
When
you shall stand, the Spirit will give you what you
speak.
There were men like Stephen in it. Stand to
speak
the Bible, and all of you begin to tremble and shake. We shall read it in the
full, and
know what we call new generation.
Yes, he was raised
here. Where there are amazing words. But this is what we look at.
New generation.
Must look at this mission until it is finished. Reaching the new generation.
Yes, he was
raised
here.
The old generation to enter new generation. What we try to tell you. Heavens and earth have passed away, and we enter new heavens and new earth. You must know from here where we are on earth.
No,
straight through all the heavens.
You
go to above heavens, know whatever is up there. And everywhere they were created and put in place. That's why you see Matthew 12. 32.
He
speaks this.
Matayo esura ya kumi na bili, nori njiri ura satumwe bili.
Matthew 12, verse 32.
Lugamba. Buri muntu alivola, omwana w'omuntu. Buri muntu alivola, omwana w'omuntu. Alisonyiwa. Naye buli muntu alivola omwoyo omutukuvu talisonyiwa, newankubadde mirembe kya kaakano, newankubadde mirembe gigenda okujja.
Yes,
we
have
raised Jesus. Tuba tutegeereza awo, we are telling
abali mu new world order,
people in the new world order of the devil.
Mwasalawo okugoloma omutukuvu,
we decided to blaspheme the Holy Spirit.
Naye okusinda ku new generation nje tugezaako
okusinda. New generation we try to teach.
Omulembe ogugenda okujja.
The generation is going to come.
Okuyitibwe ku religion ya nsi.
For new heaven and new earth.
Tebagenda basonyiwa leero.
They will not forgive you today.
Ne mu ku religion ya nsi nje tebajja
kubasonyiwa. New heaven and new earth will never forgive you.
Kubanga omulembe omujja yagutandika tuli mulembe omukadde.
That the new generation we are in the new and the old, we are in the old generation.
Or
the Old Testament.
Yes, he was
raised Jesus. Try to see what I'm showing you. New generation.
Here
we speak it here. But it is coming. What makes new heaven and new earth?
Yes,
what amazes most. No one can enter that new generation.
Or
new heaven and new earth. When they have no knowledge. It's impossible. What they call eternal life. Which leads us to the new generation.
Or
new heavens and new earth. You can't reach there without knowledge. Have you understood something? I'm trying to tell you this. The new heaven and the new earth.
We greet new generation.
That's what we call the new generation. The new generation.
It's
the new heaven and the new earth.
You can
never go there.
Except
when you have full knowledge. Those words seem heavy. But what I'm trying to tell you is that the word regeneration, we're just using it in this generation. But this generation is already around. We have a generation which is going to be coming. The one which is makes the heavens and the earth which are. But the generation to come is making new heavens and new earth.
We are in the future,
yet we are in the present.
Yes, he was
praising
me.
What is this generation going to come and bring it now to what is. Yet it's not just come now. I told you, we can only call the New Testament.
It's
heading us to that extreme.
Yes, he was.
Praise Jesus. That's why it tells in John. John
17:3. Buno bwe bulamu obutaggwaawo okumanya gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo.
Obulamu obutaggwaawo okumanya Katonda omu ow'amazima ne Kristo Yesu gwe
yatuma.
Kati osuubira oyinza okuyingira mu bulamu
obutaggwaawo
otuuka mu kulirija n'ensimbya nga tolina
kumanya.
Kubanga abantu bazikira lwakubula kumanya
ekyo.
Abazikirira mulembe guno
bazikira
lwakubula kumanya. Abagenda okubeera mu mulembe
omuggya
bateekeddwa okubanga balina okumanya babeere abalamu
ennaku zonna nga
bamanyi Katonda omu
w'amazima
ne Kristo Yesu gwe yatuma.
Kitegeeza ki?
Mu New Generation osobola okuba ne garanti leero
ey'obulamu
obutaggwaawo.
Kigambo
kiringa ekigumu mu kyovula tetwalisoma mu
ntandikwa
nti obulamu obutaggwaawo obukwata leero naye ng'ate oli wakububaamu gye
mujja.
Obukakasa leero bwe kasita ofuna okumanya Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma oba omaze okunyweza kye bayita obulamu
obutaggwaawo
okulu erijja n'ensiya. Yesu yeebazibwa kati Katonda okuleeta kye tuyita
nigenerationfuna alinganga
akugamba
nkuwa
obulamu
leero
osobole okubeera
weekya.
Amen.
Yes, he was
raised Jesus.
Akuwa leero obeerewo enkya.
Today that you may live tomorrow.
Muni wali ode yaba sitaani.
In the new world order of the devils.
Bakugamba bwona azuukira ojja kubeerawo.
When you raise your leg, you will live.
Simanyi oba okitegete
kye ngamba. I don't understand what it's trying to say.
Mu new world order.
New world order.
Amadini ge baateekamu.
Religions they put in place.
Nenzikiriza.
And the beliefs.
Zikugamba ojja kubeerawo gye bujja.
They tell you will live.
Ojja kuzuukira olyoke obeere mulamu.
The next today you will be living.
Mu order ya Katonda.
The order of God.
Akugamba oteekebwa zuukira
leero. You must raise up today.
Omanyi wano mu Yokaana 10.
No, in John 11.
Marita yamugamba.
Martha asked him.
Yamugamba. Mukama wangu ajja kuzuukira
naye. My Lord, you will resurrect. Yes.
Lunaku lw'enkomerero.
But on the last day.
Yesu n'amugamba nze kuzuukira ate anaazuukira.
Told him of the resurrection.
Oyina zuukira leero.
Have to resurrect today.
Makolosayi n'atunyonnyola.
Colossians explained.
Ababatizibwamu naye twazuukira omu
naye. We baptized with him, raised up with him.
Kaakati zitandi balina ebintu bye baaleeta.
The devil put this in place.
Nga tebaagala nnyo kukulaga nti tojja zuukira kubanga kitiisa.
Want to show you never resist for that proteins.
Ne baleetawo order yaabwe egamba.
And the brought their order saying.
Ojja zuukira ku lunaku lwa
Mukama. You will resurrect on the day of the Lord.
Lindako bulinzi.
Wait just a little.
Sooka emagombe.
You first head to hell.
Ojja kuzuukira.
You will resurrect.
Era eddiini ezo weeziri.
Those religions are in place.
Nga Adventists.
Like the Adventists.
Full gospel.
That is a full gospel.
Osoka mu magombe.
You must go to hell.
N'olinda amagombe ga Mukama
waffe. The trumpet of the Lord Jesus.
Olivaayo ng'onoozuukira.
You get out there and you resurrect.
Yesu.
Jesus.
Muruka ndi musabi.
Luke 23. 38.
Paka na mutani.
45.
Agamu musaji ya kumusara.
Yes, the man on the cross.
Usisinkane kuri sukuru
wanda tona. Meet in the paradise.
Usisinkane magombe
wa mwana mwana. Meet in hell but in the paradise.
Nakati kwa loko kusoka magombe.
You got saved to pass head to hell.
Iyo hizo kumpayo
isi mwana. And you there get out of there when you enter there.
Bible yegamba Bible
says
esure yo kunyoro mukaza
26
but wazukira
when you raised up
watu la mitundo byo mukuruka tuliye
sat in the heavenly realms we are up there
bana basaje bagamba
this man say
ochari wa
you are still on earth
Yesu atugamba kuyokana
tells us in John
ni wangu badenga muri kunsi
no you are on earth
ni muri bawa
you are not of the world
muri beri
wa you are home in heaven
Manu wakiza kwa tuga mamuri ba wano
Try to show us
about the world You have
to keep nations
Eche chintu chiba ita New world order ya wasa
Called new world order of the devils
Chisoburo chenga angu kuchiru anisa
What can confront and fight it
Yiba ita new generation with the full knowledge of
God Where they call new generation with the full knowledge of God
Umuri ya vigambe vye uunye
Where there are amazing words
Vigambe vye chuto kubanyo kuunye
Full of much knowledge
Yes, yes.
Praise Jesus.
Ketugeza ko kutunuliza.
I try to look you into.
Ndona kulwale
at this very day.
Oba mmurembe gulo gumyeri kutambulide.
The vision will move in.
Umaro kutonda kwe gune.
As the vision of heaven is an art.
Ugumanyidwa ngo mmurembe oguliwo
known as the vision which is.
Wali ya to mmurembe ogugendo
oguliwo. The vision which is going to be coming.
Wetu ito mmurembe omubya.
You call the new generation.
Ukukule kuleri kya nensi.
Makes new heavens and new earth.
Tosobola kuyingira mu katoyina kumanya.
Can't enter in there without knowledge.
Ubango kumanya katondo mu amazina
nobody the one true god
ne kwisi yesu yatuma
Christ Jesus is saying
ketika kasango ino bulamu buta
kwa what proof you have eternal life
siku zukira
no there's the last thing
no zukira
if you raise up
kubanga kitufu
for right
unaku wa mukama
the day of the lord
na bono nyibago yenda zukira
when the evil will raise up
ne bible yegamba
bible says
bazukira musango
raise for judgment and condemnation
oro za chechigena kuma
big what moving on
Ora abasaje bajja kutereka moja zukira kuna kuru.
How many keep you resurrect on that day?
No zukira mbono.
Raise up among the evil.
Uina kuzukira leo.
Must resurrect today.
Watanda bakuzukira.
You will not rest up.
Wamuri mukuma abade balindo runa kuru.
Some of you have been waiting for the other day.
Mukama yasika new generation na jileta mbono oguri.
The new generation put it in the era which is.
Yes, you have
raised Jesus.
Asubura kuteka teka mumasa.
That can prepare you for the ahead.
Amen.
Yes, he was
raised Jesus.
Yes, so ngabati tusoma mu Bible tuli amwe kuleli jane
nse. Why we read the Bible and we hear new heaven new earth.
Ndi kutugambi beji.
Why we to be told such?
Ndi nze kwa tuli kutugamba
nayo kadi tugambi. Reach them that he tells them to us.
Na ya bisikana bileta mulembe
kuno. But he draws them to this direction.
To be mania.
That we get know them.
Yes, he was
raised Jesus.
Kadi tukusabe kendo
kimu. I request you one thing.
Unyweze okumanya.
All knowledge.
Ira Bible bebe kutira kutigambo cho
kwa Bible charges you about knowledge.
Uchikabira no chikabira mazigi
fit weep and mourn for it. Cry for it.
No sita ne ikir and you scratch even your feet. Kwa to kabira mamoto kabako taburo.
You cry for cause that corrupted your mind.
Yo kabira sibi byo mu.
What you cry for is not valuable.
Yadi kugamba agenda dikongera
kwa one is told is going to just add them to you.
Ayine tibiti ya kugamba kabira.
Somebody told you to cry for.
Uramu boku ekumanya
your life is knowledge.
Uvura ba new generation tukeza ko kurabika.
That's why the generation we try to appear.
Tukiriza ekiragiro kya kita
that we fulfill the command of the father.
Yes, you was with
me.
Atugamba mungere sule yo kubiri.
Jesus in Proverbs 2.
Ayogera bwa
he speaks like this.
Ngero esura yo kubiri. Atandike no linye.
Urandike deo.
Ngero esura iyo kubino linyiro soka.
Proverbs 2 from verses 1.
Mwana wange, bwono kirizange ebigambo byange, noterekanga ebiragiro byange ewuwo, nokutega noteganga okutuuko eri amagezi, nosangayo omutima gwo eri okutegeera. Wewaawo, bwono kabiranga okumanya. Noliriranga okutegeera.
Ulibe kirimu.
You hear what happens?
Bwono kalirango okumanya.
You cry for knowledge.
Noliriro okutegeera.
We for understanding.
Omanyi ekigambo kukaba.
You know the word crying.
Kya ukana nokulira.
Is different from weeping.
Okukaba ukaba mwa omuzikane.
Crying you cry little tears that they come.
Na yo kulira ukaba.
But noliriranga. You cry you feel it is time I even what did
osika.
You pull up.
Njagara kumanya.
Knowledge.
Na yiki.
Why?
kubanga okabira bulamu
bwoani
yakugambye obulamu obutaggwawo kumanya katonda
omuwabu
ne kristo yesu
yatumatuvula
bagamba nti va mukukaaba toyingire ne
mukubya
n'omugero obusiiteyagala kumanya okabira bulamu butaggwawo okabira omulembe
omujjaokabirira
okuwa eggulu erijja
n'ensiebya
kati agenda n'akugamba gundi yawula ku by'omwedo okutali
byange
okabira otya obumotoka
wa
okabira otya amayumba saakugamba
mumatayo
omukaaga
3:31
abamawanga balinoonya mungeri
mungeri
zaabwenaye gwe
soka
onoonye obwakabaka
bwobutuukirebino mbikwongereko
eyakugambako
obikaabirira
ekintu kyokka mu bayibuli kyakyatugambidde
okukaabira
ne tuva ne mukukaaba ne tusinda
kwekumanya
n'okutegeera kubanga akimanyi bulungi abantu bebazikira lwakubula
kumanyi
naye bino tosobola bikwakifuna okugjaku nga bakuteekerateekera omulembe
omujja
era olunaku lwe baintroducinga new generation mu ggulu
lyonna
bamalayika baalinga bafuwa
amakondeeenga
babuuka ku ggulu eyo bagenda ku nsonaerokamutudd
abaamulembe
ogulina
okubeerakubanga
gubadde gujja gututambuliramu naye nga mulimunda
buloono
n'agamba tekikyetaaga
kulindakubanga
ebiro byagwo ebiro by'okubaawo kweggulu n'ensi
ebirimuolegere
eggulu erijja n'ensi
ebyonabyo
byennyini biri ku yesu
yebazikitugezaako
okubanga
tukutegere
new generation ejafuna
ogyebikula
ebigambo ebijja
ebyali
byakwekebwa
omubisitaani
bye yatulemesa okumanya
ng'atondawo
kyebayita new
world order
mu bwe bagenda okutegeka ensinga
ebaagala
singa katonda
bw'ayagala
yesu yebatumalewo wano mungero
ngero essula ey'okubiri n'olunyiriri olw'okusatu
weewaawo
bw'onookaabiranga okumanya n'oliriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekenneenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa
kaakati kankubuuyo
ekintu
bwetuba tusoma enku za
sitaani
waliwo we tugenda osomera ku muto ogw'ebyenfuna naye mu new world order yaba sitaani bateekamu ekigambo seek
money
atezekeneenye kwatako kungulu owulire koyini
yameka
oba teekako mu kitaala
weetegereze
nekirwanagana nekiri ekya oda ya katonda munoonye mukama nga bwakyayinzika
okulabira
era omuntu akeera ku
makyaanoonya
sente era omubuuzi muli luddawa tulima wange eno tunoonya
sente
ate naffe tuli
emuzino
mwazirabyeko ziri mu banka wali naye oba
muzinoonyawo
omuntu bamusiriwaza
ati
oda gyatambulako ndala
nnyo
katonda ayogera mu ngero butereevu ngero
8:17
njagala abanjagala n'abanyiikira
okunnoobalindaba
n'esente zigamba njagala abagwe mu
kwagalana
era bajja
kunfuna
naye mukama n'atulabula okwagala kw'ensimbi kikolo kya buli
ki
oyo omubaka anoonera ddala mu sitaani munda
sitaani
yesoosi y'ebibisente ye ali awo mukutu ogunuunamu si kibi kimu
buli
kabi akali mu
sitaani
kakati abantu n'ogubasula banoonya
musana kiro Pastors have gotten corruptible. They are on money. Seeking to understand God. It's not what they are on. God speaks in Jeremiah 29, 10 to 12. Where you seek me, you will see me. If you search me with all your hearts,
so the sentence is about
the son of man is easy to see me.
So connected me.
Must search me very well. Prove which not I am.
You're
heading to 666.
Ebintu biri kifuura
ebintu corrupted everything.
Kati batugambye tunoonya amagezi n'okutegeera.
Wisdom and understanding.
Tugekenneenye ng'omuntu eyalekenneenya
zaabu.
Kubanga atanoonya kigambo kya
Katonda.
Talina magezi g'anoonya.
Era
talina kutegeera.
Iyo tujimanyi
bulungi Yeremia
8.
Okuva ku lwomunaana paka
8-12.
Obanga baganye ekigambo
kyange.
Magezi ki agali mu mitwe?
Wisdom is in their heads.
Kati eri ebintu biri kifuula
nnyo. Now these are turned upside down.
Mukama agamba mukkiriza okuyigirizibwa kwange so si feeza.
Okusinziira
mu ngeri munaana.
Bobagamba
no.
They say no.
Tukkiriza okuyigirizibwa kwa ssente.
Accept the teaching of money.
Mu deliverance
service.
Mugenda okusumulula. Mu bintu by'ensimbi.
The things of finances.
Enegiri yatuuka.
He said the gospel changed long time.
Era omuntu wajja n'otamubuulira bintu bya ssente
bwanaayitawo alabira
enjiri
teyatambuzekubanga
okuva ku bajjajjaye bonna bajja babasiriwaza
busiriwaza
babateeka mu
odembya
bobagamba omuntu alina kutambulira mu nzikiza
ey'obutamanyi
kikulwanga abaddukako n'addayo
mukubanga
sitaani ye baamugobayo
mukubi
kati oyinza onoonya kakuyo omuntu aba anoonya ssente olaba bayibuli eyo erina empapula ntono si
nyingiyo
ne babagamba okusoma n'okwekenneenya buli
lupapula
mu kiro kimu
ne bakuwana
akasenge ka
ssente ani
asooka okwebaka ku
babiri
buli omu yetegereza nooti emu ku emu
bwaa
abala ssente azibala n'atendeka
nakwebakayetegereza
buli lupapula n'alupanga
lwokkanaye
nga ali mu bayibuli yebasse ku mpapula
nganya
okumanya ensi erina ekizibu
ky'amaanyi
bayibuli oba olina kitabo kitono
nnoliba
mutadde mu luumu ya
ssente buli
omu yeetegereza
ebirimuwe
bakusiŋŋana wagudde eddanga oli kupapula owa ssente ng'akyamugabala asobola kutwala ebiro
kusanvu not sleeping
abalanga bwakomba
counting as the foot arrive on the pep on the fingers to count well
okumanya ensi erimu ekizikiza
kiutandika
osoma bayibuli no
you begin to read the bible and you begin to doze like that your head is heavy
yesu yewazi naye nga twagadde okutegeeza kyekiyitibwa omulembe
omugya
bugezaako tulaga ebintu byonna
ebyali
byakwekebwa nga buleeta okumanya okujjudde okuva ku nsi yaffe eno
kutuliokuyita
mutuukirira mu guli
yokusatu
paka waggulu w'eggulu ku ntandikwa
yetusanga
eggulu erijja
n'ensi
era ng'eno tumanya katonda kitaffe yatandika atya n'ekigambo
kyeomwoyo
omutukuvu
ate
ffe twajja
tutya
butufu ne kenesoni esobola okuyimirira n'ewangula
Yes,
he was.
Praise Jesus.
The
one with knowledge speak authority.
Yes, he was.
Praise Jesus.
But I don't know if some of you are
going to brethren.
Having
heard this word,
you may have
read it on our signpost. Ask yourself, what does it mean? Perhaps there are words within the world. People never ask.
MTN will do you good.
Anytime you log into MTN, it tells you what? Tukwanidi Zedi and Sempia.
I will not go to Abatambi and Mutabi.
All those are moving within a new world order. We shall make calls and tell them things rightly.
They will
come, you open, they tell you where they lie, and they are serving who? And they will come you in a new world. Empty.
Yes, yes.
Praise Jesus.
That is not reason.
Now, because of that, let's look at the new generation. When we call creates different things, and in this generation, it works an amazing work. People read scriptures and they listen and hear the God speaking through them. They who were confounded in spirit, they will arise. You know the problem with there are two spirits operating on earth. The spirit of the devil, which works in children of disobedience, and the one of gods.
The new world of the devils.
The one was to be the Holy Spirit and they brought in the Holy Ghost.
And
the ways are totally different from the ones of the Holy Spirit. When you go to the Bible, Jesus prayed for many lambs. He raised the dead. He told them, stand like that as they got deliverance. But this Holy Ghost, the one moving now, it falls on you, and you
scratch
yourself and you hear itches on yourself.
It's
not a good spirit.
Depressed.
Enter to look like a shrine and go to be a shrine. That's why they now sell trees. That you go plant a tree, you get blessings from it. You buy a ring and you speak with your dead relatives. They prepared this thing long time. And they begin little.
Oh, man, Holy Spirit.
You know, Holy Spirit.
The Holy Spirit equals
Holy Spirit
the Holy Ghost.
How can there be an equation to that? That is him. You started from Nazareth. They told you that a ghost means the spirit of the dead. Things of new world order. Never began till they began long time.
Because
when you came to Africa, you call it seven. You think you understand well? That you call two and you call it eight. Now one add on one, it's what? One plus one. If it's two, why don't you put eight that they are the same? And they give you a tick for that.
You know, God
put me out of school. I was going to argue with them so much.
And
one plus one,
I'll
put it. If you cross it, I go. I stand with the congregation, I argue about it. I bring a watch, I put it up there. I say, teacher, what is the time now? And it's pointing at eight. And they call me, they don't even see what they...
Ha ha ha.
And it could go to me out of school early.
Well, if you are the
people to act with teachers. I will see something they were
pointing. And the order of tabula mukwa mu
oraka is to tell you until what they understand is right.
Kuminemumbuta
11 they call it is its spite.
Naye masimobo cha ateba kwa Afrika
hiyo. Tell on the Africans.
Ateba koro mu
Afrika. To an African.
Umani baba nyoyo mu Afrika
wezimu nyo. African is a very
Atonda ya mutonda buli kimuchi ya muwa cha amani.
Everything they give them is of strength.
Umujungu tasobola soma kuva mu
P1. Person cannot study from P1.
Baba makerere na cha kigera baya kwa
tesa. And still understand would have already got much.
Na yo mufrika
soma African study
ngane subject zako na zemu
zisifte you are amazing
akora bili mwe mwa bili mutano na subject
by sa
tezo nazi tu
and they pass all of them
obwongo muri serious
busa za serious 25 subjects
Bramanya bakezane bakuleka mu mbere eyo.
This is the situation which is right.
Katonda teke kanga na era ni wankubatera.
Kili the bitch.
Era tubavirite
you have a reason for them again.
Ese omanyi atete bakiriza kuwa practical
accepting you practical.
Kubane bakeza bakuwa practical. Bashanga wayiriza
dede. Find you when you have invented another.
Oraba omusajja omwabu wiki kintu kye bakoze mu mawanga n'osanga erunga yakipangulude n'akola mu
ekyo
oba kumuleka nga bwe bamutonda
n'omufunyemu obusoba
bwoolaba bakola mu mawanga
agogenda
okinoonyereza bafirika black
americans
The ones in the science
system there. The
politics.
These are all nations. These and they have the black blood. I'm not praising you just.
Omuzungu omuleta ano omusana
ne gumukaranga na white man ya
namira mere
bizanga ni ya strike them and they grow boils on their faces
na ye ku omusana okukaranga okubale ba
kuzara African sunshine hits you from the day you're born Nothing happens on you.
Even to be okay, the cobble
against we've just spoken of that.
Naye, you got to put against.
And I wanted to tell you,
new generation, she took his
apple protection. What we try to tell you,
Atunda, don't remember me.
God grace a new generation,
from the great
grace a new heaven and a new earth. What's the new generation?
The generation
with the full knowledge of God.
We are in
that generation when we have old knowledge.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen.
Imagine when you already enter that generation.
He
tells us in Isaiah.
Isaiah 29:14.
Isaiah 29 n'olunyiriri olw'ekkumi n'ennya kale laba ngenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano omulimu ogw'ekitalo era ogw'amagero n'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira
ekiseera kitulimu ekya new
generation
mugiramu omulimu ogwewunyisa
na
n'omugezi agenda kuba musiru
asembayo
omanyi ogenda n'oyogera n'omuntu eyasoma ennyo emyaka
mingi
naye nga tategeera okimanyi bulungi nti nsobola okugenda
you know I can go
nembaaga omuntu
and I operate the person
omwoyo ne tukuteeka wali ebbali
and we put the spirit aside the human spirit
tebaita solo na kendo
kiteeka ebbali put their soul aside
Bible yegamba
Bible says
ebulani yesule yokuna
Hebrews 4
12
verse fellow
kigambo kya Katonda kitala kya
bulungi the word of God is a double edged sword
it separating omwoyo n'obulamu
puts the spirit from the life And in teaching, we can teach that. There is a book yet to release.
The excellent doctor.
It's called The Excellent Doctor. The Living God.
If you
see that doctrine is very exceeding, you can't stun him.
Asking omuntu womunda.
He touches the part of the inner man.
Nga asinzira munda
sikungulu. Heals you basically from the inside, not on the
outside. Ndaye bwabawe nyetuundu ava munda nga
chifunya wabu. When he heals the wound, he heals it from the inside,
bring it outside.
Leave this which dries when it gets inside you.
God
heals you from your spirit. And he brings the wound outside you.
Where
there is wisdom which is high,
the wisdom
can operate and heal.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Many things
are going to be amazing.
That's
why he has said,
read
verse
14.
Isaiah 29,
verse 14.
Kale laba, ngenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano, omulimu ogw'ekitalo era ekyamagero, n'amagezi g'abagezi baabwe, n'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira.
Nkubuulira ebintu
ebiri
tujja tutuuka tukunyonyole.
Lwaki
ensi
erina
era lwaki osimba wano lumonde?
And next, you plant cassava, and
next,
you plant matoke, and they all taste different. The wise can never search out.
You know,
order of the heavens and the
sun. Even
the one who is wise, they know not be wise.
And the plant is
going to be under the sun.
The
amazing work which is miraculous.
Amen.
They started the journey of heaven, you see that.
He
started Jerusalem and peace within
Jerusalem,
Jerusalem of heaven.
And
we came back to the room below.
And
house all different secrets.
Yet
it's the beginning.
Amen.
So we have to
see
the and go above all the heavens.
And
we see what's in the beginning. When you exceed the wise on this earth, you're going beyond
that.
What support us for much you don't understand. When you speak beyond us and you go out of it, you've gone beyond them. They say, my God, what is he speaking about? We came from heaven. Angels bring us in the basket.
Why
do you know that you come through a basket? Do they know the angel who brings you? But
you're
going to speak words.
Explain
and they see yes.
When you,
it is the exact.
It
means what you spend the womb.
And
you see everything displayed well. But we try to tell you, generation
there
are new works and an amazing work within it.
It's
very astounding work.
And it's
full of high knowledge.
Knowledge
which is extreme.
That's why
it took 7 years to move into the kingdom of heaven.
And we went to
above your study 7 years.
What
I know what God trained
me
is one. When you look at me, you cannot know what I contain. That is trained to me. In all situations.
If
someone lifts themselves
out,
I try to be as they are. Just as you are, I appear like that. We can differ just in speak. But what I know, I tell you what God put me
in memory.
When I speak it, they are very numerous. They are very many. If they give them to you and God has not trained you himself, I don't know what you become on this earth. You can tell all people in the earth, come here, you don't understand all of you. And come, I prove you don't understand even a dot.
N-
naye katonda baba akutendesa.
When God trains you,
akutendeka okuba n'okumanya naye ng'olinga atamanyi.
Knowledge, but you appear as if you know nothing.
Kombat yambadde kungulu.
The combat you brought
here is over there. Yakitibwa
wa. May not have any honor at all.
Ngufanana nga abantu abalala.
Appear like other people.
Osobola okutuuka ku bantu abalala.
And reach them.
Isaiah 29:9 n'olunyiriro 14.
Isaiah 29:14.
N'okutegeera kwa bakabaka baabwe nti n'okutegeera kwa bakabaka baabwe kuli kwekebwa zibasanze abo abaka ennyo wansi
eyo gye bagenda ne banyola ebintu.
That's where they got these sort things.
Zibasanze abo abaka ennyo wansi okweka Mukama okuteesa kwabwe n'emirimu gyabwe girimu ekizikiza. Ne boogera nti ani atulaba era ani atumanyi. Mubuunikira ddala ebintu.
Bakwata ebintu n'obiteeka mu order endala.
Please put them in another order.
Ne babivuunika ne bakikula kifuula.
Overturn them upside down.
Yesu yabazibula.
Jesus.
Ojja kwesiŋŋana nga almost kati buli ekiriwo.
You'll find almost whatever it is.
Bakirwanisa kidde mu order.
They are fighting it to go to another order.
Si bisolo bye murunda.
Not animals, really.
Byonna babitabudde tabudde.
They have toppled all of them.
Bagenze ku buli kimera
kyonna. They have gone upon every plant.
Bakikyusa
up and changed it.
Omanyi kye baakola emmere.
You know what they did to food?
Byonna baagitabulatabula.
It was all mixed up.
Bagenze ku amatooke baagakyankalanya.
Matooke messed it up.
Bo bagamba tebalina kukkiriza ebintu bya oda ya
Katonda.
Kikubaagayisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoyisoy
place dying early and live without repenting, you go to hell. And you will be in the territory of Magog. They will start at the gate of heaven. Gog and Magog.
Where
the evil of the devil are kept. And they are waiting to fight the Lord. Now they say, the way God put things in place, it shouldn't be like that. If you grass, they have made their own grass. You want to feed your animals and they grow quick. You go and you find the grass has grown to this height in days. And the cow eats, and it too grows big. As you eat the cow, and it has poison in it. You have to pass and die early.
But
the God is buying time for you to repent. Now they are killing and reducing the time. You never repent. You are
joking
in the part of the new world order. The devil brought with a great intention behind it. God knows the more the plant leaves the ground,
it's
God does things which benefit you within it.
It's tiny,
sucking ingredients from the ground. The one which is profit to human being. This one said, no, that man we had him.
Chapter 3.
And those lies
that
he wants all people to repent. He gives them for time. They
hear.
We can kill the body. Yet the spirit we cannot.
But
the body we have to work on it. And they invent wild sickness and disease.
A
human being will die early before repenting.
New world order
is caused all the things. Even your days are reduced because of new world order. All the chicken and
the
life, just eat things to survive.
Mwendo mwenye miru ambu. Mama anga kukutoke kwa ngusizi
hako. You enjoy my matoke has put a big batch.
Mwa gamba mandibari mwa.
And they say.
Mwa udo mdaki.
This and you follow the government. They don't realize what we do.
Yovora babri ya gamba.
That's what Bible says.
Ya majuri na maria babili.
That's the
point. Nsure geno kwa mwenye obuta kwa manga. Mama zee yovora kukuwa kukuna piwa. Wewe geno kukurokoka. Tumara kumara yoku
ugi. We have to first finish talking.
Kwa hivate vina kukuwa yu.
Before they finish.
Kwa hivate kuturu. But hivate.
No attacking us.
Fear other people, you'll cut off your head.
Why don't they catch when I'm moving? These things are in the world.
And
the one who can fight
me,
the one who enters new generation with the full knowledge of God,
he
alone can stand among those men.
For
they know everyone, they have made them corrupt by
foolish. Wanda P.
Wanda P.
Big P.
What are you talking about, Big P? It's a peak of only weeks. And it's gone big like that.
You don't know how to
do it. All that have
done this. They have made
plastic rice. I don't know what they make it from. What do you think?
We are man,
let's go to give
us more.
Well, and we eat as we hide at least.
Hey, ma'am. Where
the world has reached, got mad.
They are crumbled.
All creations are even weary of us. They have gotten the fish. They have injected them. Everything they have messed it up. The world is prospering. The world is finishing. The world is prospering. It's finishing. Let's see in Isaiah. Most of these, they reason them underground. They feel that on Thursday, John of Heaven, and on Friday, you will know more what's done underground, under the ocean, or under the ground.
These projects,
others have not been released yet, they are dangerous. They have a program to make a human being part a metal, part a human being.
Program
to stop children to mature within the womb, but they grow within bottles. Praise Jesus. Those programs are in place.
They brought their many Bitcoin.
Oh, there you are in problems.
We not to come going to
enter 666 as you're seeing.
I need to take a
they have preparation.
You take out supermarket in the Vanga one. Pakanga and
putting a chain supermarket like from here to Entebbe.
That watch I do
and there are no more smaller shops around.
Nayenga, Gulamwe, you know Kubane.
But the one to buy within, you must have registered in 666 when you wield it.
A new world order.
The new world order issue.
They
want to be saved.
But
we need to have much wisdom to fight it.
Able
to stand the generation with such people.
You
find old men.
They are
speaking foolish words. Most are not of God.
They
and sell your soul.
A man to
make you confess, say you are Illuminati.
And so what is that? I
confess Christ, you make me confess what now?
What do
you say? That you are Illuminati. I confess I'm
on
Jesus. And I don't confess I'm born again. Now I confess what again? Confession, we confess, they bring another confession.
Judges
like that. Every time you confess things you never understand.
Okay,
let's confess. Let's repeat these words. And you repeat them. You are entering in what you confess every day.
Isaiah 29, verse 16. Mufunikira ddala ebintu.
Ebintu babikwata ne babivula kifuula.
Get things stand up upside down.
Omubumbi bali mwenkanya ebbumba.
Tebakozaako gamba.
What they're trying to say.
Tetulina omulaga tumwenkanya.
We have to show we are equated to him and equal to him.
Olaba waliwo eyagula enjuba.
He is the one who bought the sun of its ease.
Another
boat the moon.
Planet.
Now they are buying planets. They are about to buy one star by another.
This
is the superpowers. They take and claim them. They sell them to you.
Already they
have a major 10 fallen angels behind them.
And another
came
out and
said, you sold me my son. I'm going to take tax from you on
first.
They will use the sun.
These
two came out to take God in the courts. And the judge failed where they will access God. And they say, let them look for God. When they find him, they will bring them to the church. Those people lie, they know God.
They know
the third heaven where they find God.
They are
showing you demons moving. Where did they meet God? They can't teach you. They don't know God that they show you him. What is he doing? He's come to scratch people. Joke with things in this world. And we thank the Lord.
Knowledge
is done as good. And
we
see the light of this knowledge.
The
knowledge has moved on to be smoked out. Let's finish in Isaiah.
Tuli mu Isaya, Isaya 29 n'olunyiriri lwa 16.
Isaiah 29 verse 16.
Omubumbi bali mwenkanye bumba.
Bumba agamba nedda.
He said no.
Oba akyegamba ebyo tetuna omulaga
tuwenkana naye. You have to prove him, we are equal to him.
Era batandise okutondatonda ebintu byabwe ebyo birobotirobot.
You have found a robot.
Babakakasa nti nabo ba.
They prove you they are human beings, that they are God.
Batonze omuntu.
They created a human being. You find the robot and it's welcoming you back. What can we give you?
Kumbe baji take
program, they put a program in it. When you see them, you say
you've reached God. Yes.
Born again, let me tell you. There is a point you reached. And you totally got lost.
And
God, the devil called him God.
Uraba omoyo kuguddeko kukutakula takula owulira bubi
ojja
muyita moyo mutukulu.
You still call that through the Holy Spirit.
Nga Bible yekugamba,
Bible tells you,
Mukama waffe gwe moyo,
the Lord is Spirit.
Era wali omoyo wa Mukama,
the Spirit of the Lord is
Spirit.
There is liberty.
Tutsoma nga mbakulisi
yo kubilisat 2 Corinthians 3
15 to
17.
Era nga Bible mu Zaburi,
and in Psalms
51:12,
he says, restore me the joy of your salvation. Sustain with the spirit of liberty. But the spirit of liberty without any peace and liberty? They
were
still left to fall down and scratch themselves that they are being filled of the spirit. When the spirit came on the apostles, they fall down and rolled on the ground.
If
they got filled with the spirit that day. Chapter 2.
Bible
the spirit filled them and they fell and rolled on the ground. Did they say that?
Bible
says Peter stood on his feet. He told them, men,
the hour
is just 9 in the morning. We're not drunk.
The
God was spoken, Joel.
Joel
and he was speaking your tongues. And you stretched your eyes with you in the shrine. Changed the thing very long time. The baptism was phased out. I am your father.
I have been saying, ekintu ekikolebwa n'okwogera nekyogera ku oyo yakikola nti teyankola.
Abantu abasinga batukanga Katonda
tolinaabasajja
ng'amawanga
Amerika Bungereza
batukaisa ne bagamba temwogera ne wano
Katonda.
Era waliwo gy'otabuulira
ngaogeza otabuulira ku.
Obamulabe waabwe
jwara enemy to them.
Bw'ojogera kugenda oba otiisa abantu.
Pick up your threatened people.
Obamazeeko human rights.
You've taken their human rights from them.
Ezo ze kampuni ze batulanga
zo za bulabe ddala. The way that we are very dangerous.
Bakuwe ddebe ly'okulya
ebisiyaka. Humanity rights to eat to be homosexual.
Bo human rights commission.
The human rights commission.
Ezo kampuni za ba Lucifer.
Of the Lucifer, the devils.
mubeera mu ng'omusana nga abakuyamba
like they are helping you
naye nga bagenda ku muleke alina
muyamukazi
nae muleke
afuulebalekera
eddembe
katonda
yatuwa eddembe balimu okwefuula batuwa
eddembe
kumbe batwonoona
bwono
omumwojo osinga n'amadiini abasajja n'abakazi basaba bali
bwereere
muveeri
mutuuka
awantu nemwamulamu
n'abaana
bo nemukyalo
nemuyingira
n'okusinza
yesu
n'ebitundu
byammwe
bwembeera mwana ebyokusinza mbivaako nzira kukulaba
bulabi
eyo kakati nga lwaki temutabanga okulebe
bulabangu
ozanya nene enseri
nebwe
mutafune kumanya temusobola kuwonawo
Isaya essuula ya 29 n'olunyiriri lwa 16 oba ekintu ekibumbibwa nekyogera ku oyo yakibumba nti talina magezi
mulimu abatuuka ne bagamba
katonda alina magezi
abantu abatula ne Jezebeli mu
nyanjabatuuka
ne bagamba nti katonda mukodo nnyo
ayagaliza
kubanga mbu katonda teyababikkulira kompyuta
kugikola
omanyi ababikudde ebintu abasinga
bakolemuwulira
be bayita ba alien
tekyasigaddeyo kiseera kitono nnyo lebanooni alifuusibwa ennimiro ennyimu n'ennimiro ennyimu baligiyita kibira
ekibadde kiyitibwa ekirungi
kyakuyitibwa kibiate
kiri kyebadde bavumirira
ngeomanyi
eggulu lyo libadde baliraga
ntyazibu
n'okugenda era nga batonzewo eggulu
lyabwe
ekyo kyoeri ekyeggulu kyo n'enjiri eyo okukyogera mu kanisa tubyeggulu mu birekere
katonda
bwe batugamba
kyokka
nga twala okukagenda wandi nze njagala bantu
bamala okundoonja
kusaba crusade namba mu nsi yonna
ngeabalowooza
otegeera katonda
bajje
tetusobola
kityamuwa
ntandika okwogera gulumu kulimu
tulisomatibambuulire
obulimba ki bwe
twogedde Obutamanya bwabwe. Their ignorance.
Bubakwasize
so they've got very shameful.
Icho chokumanya omanya omuntu nga ino omanya.
A person with knowledge.
Taiza na kutia na.
You cannot even hear anything.
Obama nito,
you know what you speak.
Do it at the end of the day.
You're going to get
some. Baba Marotore, Bali,
pastors who first
say, Mano Yangiria,
get a preaching. How can you argue with such a pastor?
In the same way,
I don't want to go aside.
Way, I would have come no Yangiri,
you go and go for the preach.
I
just move straight.
Bamara Kusiva, Yakana,
Yakari, put up, they will reveal the three words. I
did the
revelation from the beginning to the end, and I did fast. They are not of that.
When Mugambe
tells them the right, even
Peter's
who are reported,
why they were
not
listening
is to speak
to them,
and they were ignorant, not learned. wisdom and they were
illiterate,
they reported them.
When you preach,
they remember they were with Jesus. Leave these men, they have no case to answer.
They talked
them, speak of
the name,
and they told them,
are
we to fear people or God? People we shall not speak. People we shall speak.
Kakati otura ku muntu nomwe wone.
The person you get amazed of them.
Bwe nkugamba nti noyo si kanisa
owakana. This is not a church, why do you ask you about that?
Ekituufu kusooka kwebuuza agenda kunona.
Jesus is going to come back for what?
Yeba crusade namba ne bajigwa.
An entire crusade and they can
fail. Neba kuba bubi nnyo n'abantu babadukako.
Hold down, even people can run from them.
Agenda kuda nona bizimbe.
He's going to come back for building.
Tovura abaleseewo ekkanisa
okukira bibiri. That's why they have left not to take care of
life. And they got
people.
Ne badda ku bizimbe ne bayoyota.
And they began to renovate buildings.
Ekyo si kifaa kipya na muna mmwe.
Even ask about that.
Tutya bintu bitutya keye na
mwenyanja ya 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 Lake of fire and one of
the
rest nothing to fear.
It out to
the same romance. The
present.
What is going to come? The peace.
Go
an angel.
The word in the
protest from God's love.
We
are determined, God determines. Whether
mountain,
whether
you
valley, what is going to come, or what is
whether
another tree,
another
creation, we cannot bear change.
Yes, he was so new generation in Oku Mira.
The nation must be standing.
I think the Mukumani Oku did
the full knowledge.
Yangeri Okaji is over Oku Mira.
We can stand.
The Sora Oku Mira began Bogam.
It stands just within words.
Emira Mukumani.
It stands within knowledge.
Amen. Isaiah is Sora. Yavidimu Mueda, no Lingiri. Lokumina Musam.
Isaiah 29, verse 17.
Tekyasigaddeyo ekiseera kitono nnyo Lebanon alifuusibwa nnimiro ennyimu. N'ennimiro ennyimu baligiyita kibira. Era ku lunaku luli omuggavu w'amatu aliwulira ebigambo eby'omu kitabo.
Olunaku olwo gw'osuubira
ntategeera.
Again, atandikira otegera wewe nyene okwewo.
Study will be surprised.
Kubanga atonda kitonde.
We just react.
Ate mwetegefu.
And he's ready.
Amen.
Nga bwagambye nti
like you say
ntonda omulembe omuggya era nkulaga ebigambo ebipya ekira kimalirira ne bw'ojja ano nga
tewasomako
wadde nga tewasoma
bw'otuuka
wano
obanga yasoma ennyo
omugavu w'amate tugenda kutandika osoma ebigambo nga
wamma
bino bye twali tulinda
sije bantu kuzabuzania so much
oraba na waya tudde wano mulundi kimuju otegedde
otegedde understood abe you understood
uruwo okutuuka ne bwe kabeera kaana kato okagamba abadoni omulundi gumu nebagenda
nkamuabadoni
akubeeme kategererawo mu bwangu ninga bakasomesa musande kikulu ewalala okabuuza bye kasoma tekabimanyi naye wano kasoma olu abadoni nekamuyingiza mu
muto
nekamanya ne katonda bw'alina amaaso olowooza ani akola
ebyo
oluba okutuuka akolerawo omugavu w'amata olutuuka ng'agaggulawo wamba wulira ebigambo by'omukitabo tugende teweerabikana gy'ogenda kubuulira mugenda tawana
nabantu
kiwaddi nti balina okuggula amata kubanga ebiro bye tulimu biro byakumanya
nakutegeera
yasuubiza mu bisuubiza mu Isaya
19:9
ensi erijjula okumanya katonda ng'amazzi ganjali
kunyanja
n'akiramu habakuku 2:14 ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya mukama ng'amazzi ganjala ku
nyanja
era ng'ekyo yakisuubiza mu nnaku za luvannyuma mu
Daniyeri
12 nti mu nnaku z'oluvannyuma okumanya kuli eyo era ng'ebigambo by'omu kitabo birigibwako
siiri
so kuba bitukuli bano omu alitegeera naye abalina amagezi balitegeera
nnyo
ebyo yabisuubiza bisuubizo tebyetaagana tukamire tumusabe ayikama gula amatu g'ono awulira ebigambo mukama tusabira obutebe ababujjamu babutuulemu
They remain. We don't waste our
time. You have forgotten
to sit forever. You understand. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.
ebyo ebiro byatuuka era wano tulina oba asa basabira
butebe
bw'ojja obutuulemu wano fe tetuloga muntu katonda bw'aba yakuleese
owa
katonda awulira ebyakatonda oba ojja kutuula tewetaaga kusabira manyi ba asa babeera mu makanisa ag'ekiyayiya mukama tubasabirawe bajja batuulire
ddala
banywere
kiki
ekigendo basikaasikane lwaki tosuubira nti mukama yamuleese agenda
muliwe
nze saagala nnyo
yesu
tasobola kubikola kubanga impossible things are for God
ebitasoboka bya mukama
nze nkola byensobola era yaŋŋamba yambeerera bunafu
bwange
kati nze sobola kusiba bantu wano ye yasobola
yoba abikola ye yanonye nze nsiga
ye yamanyi
bwakuza
kati sijja kaka
kikule
nze nsiga busizi nenfukirira nga kikula wali ye yali akasa ensigo y'okukula okuva mu
ttaka
ani akuza
katonda
era naffe atugamba mu Efeso 4 ye yakuza okukuza kwa
katonda
mbakuliso nakitugamba nti gundi yasiga
olina
akukirira
katonda
yakuza ng'ate njira kwakatuula wanonkusabira mulimu n'abambuuza nveyo gyensabira
sijja
bikugambayo uve
byosaowulira
nze owulira
katonda
nze njogera bigambo bya katonda weyagala okumuwulira era
omuwulira
n'ova gy'obadde nojyoyoyera
omuwulira
solomoni eyagenda nano n'omukyala
we n'akati wisdom spoken by this man.
Yes, he was.
Praise Jesus.
We
are not forcing anyone and hold on anyone. Why don't you come? You'll go lost.
You'll
never get that call.
We are
moving with them who are moving.
He suffered
and he discovered it, he will bring it back. He will bring himself back.
You
get lost yourself, we are not to seek you again.
We are looking
for only the lost.
Kakati wewe buza wewe.
Now you are making
no man okay. Nembole na kwa hizo nani mtaanza kubira.
You don't even call me.
Wewe buze.
Wewe buze. Lost yourself.
Umanyine kona mwa wete demu.
Get lost the corner you perverted.
Wewe tena wewe jini okomeo.
You got brush back and come back. For you over what you get lost yourself. Salvation, friends.
Isaiah is where we do Mueda. No, you need to come in.
29, verse 18.
Era ku lunaku luli omugavu w'amatu aliwulira ebigambo eby'omu kitabo n'amaaso g'omuzibe galiraba okuva mu butalaba ne mu kizikiza.
Owulidde ekigendo
bawo
omubikulira ggulu lyakusatu n'agamba eryo bulijjo
ate
liero lyennyini wammanga bw'olikulyawo. Omanyi omuntu omulaga omulundi
gumu
n'agamba wammebe emyoyo gy'omusanvu gya Katonda gy'egyo.
And he didn't explain more. And he said that the one, I
have
refused from seeing, now I see them.
If
Jesus come and therefore
God was
not people put their effort in,
Katonda
tells you,
I told you,
the blind, if you show them, they will see immediately. And they say, yes, now I see.
That's
exactly
showing.
Yes, it should be like that.
This is
not an argument about
new generation.
That's why you
say,
I don't put a group of intercessors.
It's
not my work that the intercede that it stands.
It's
the work of God.
Which
is prepared and it cannot be blocked.
Amen.
What blocks him, he put this away. I didn't even
know. How can you
get away in your work? What is work?
He doesn't
see the block and the stumbling in the way.
As
they came flat, the stumbling block he never saw.
Umuntu n'otuuka ngaokuba ng'ozimba
awantu
naye ng'osooka kwegayirira na kusiba kubagenda kuloga ekizimbe kireme
kugwa
nga baloga Katonda baloga
Isaiah 29:19 era abawombeefu balyeyongera okusanyukira Mukama n'abaavu mu bantu balisanyukira omutukuvu wa Isirayiri.
Owulidde mbu abaomefu
bokka
umanyika tu abasumba abasinga
n'abantu
abalinga abalina amagezi
babadde
bamalala
bo
balina okunaku wala kubanga ebigambo bino
sinabudebalinaye
abawombefe abadde balindirira katonda
bo
bagenda kwongera kusanyu kabagaayo mukama onunonodde
amin. Isaya Isaya 29 verse 20. Kubanga owentiisa bamudibizza.
Kitani adibye.
The devil's vanished.
Amen. N'omunyomi akoma.
Ate omunyomi takoma.
The mocker. Musome
nko wali kitani adibye
yogamba. The devil has disappeared and vanished.
Omusome nko n'omwambula yambula yonna no. N'omulaga abantu.
And clothe exposing the people.
N'ebikolwa bye n'adiba.
Actions and it gets phased out.
Isaya 29 abiri.
Isaiah 29 verse 20.
Nabo bonna abalabirira obutali butuukirivu bazikiridde.
Wabadde abantu bonga bateeka mu
sente. People had been injecting money.
Obutali butuukirivu.
Unrighteousness.
Abalabirira ebisiyaga.
They sponsor homosexuality.
Teeka mu sente.
Inject much money in it.
Kati ky'ekiseera.
It's the moment.
Okulabirira obutali butuukirivu bwabwe.
They're watching over unrighteousness.
Nakwo kukomeko.
That it ends.
Amen.
Billions of dollars.
Never to take
and they put here to sponsor homosexuality.
Isaiah
Isaiah 29 verse 21.
Abafuula omuntu omusobya omusango.
Bwe twogera ebituufu.
Abibafuula. And they turn things.
Ati gwe olimba
abantu. You are the liar. The lying people.
Tubula mukama waffe Yesu.
Yali
ayogera ebituufu nga bagamba. Yavumye Katonda.
That his brother abused God.
Mukubanga agambye ye mwana wa.
For he claimed he's the son of God. That's what he said.
Sibu akabona ne bayuza n'ebyambalo. And
the priest told their garments.
Akoze kya kibi.
He started blasphemous things.
Ekyo nga kibanyiiza bubi nnyo era amuvumye kubanga bw'agamba nti mwana wa Katonda obeera weefudde ng'oyenkana ne Katonda ayogera ebituufu gwe bagamba nti kati ayogera
bikyamu.
Isaya 29:21 abafuula omuntu omusobya nti abafuula omuntu omusobya omusango. Nebamutegera omutego anenya mu mulyango.
Bw'oba ozze okunenya mu mulembe
ogwo,
batandika ottega nga baakolanga
Yesu.
Beebuuza buzisa ebibuuzo. Omuyigiriza
omulungi.
Omuntu ayinza okugoba omukazi olwa buli
nsonga.
Nga bamanyi mu musiru nga
butalina byakuddamu.
Yabaddamu kyawandiikibwa kuva ku lubereberye. Nti Katonda gy'atonda
tetugatunda.
Nebamugamba.
Lwaki
Musa mu kyamateeka bimunye atugamba bw'ati. Tuwandiike ebbaluwa
tugobe.
N'abagamba.
Okusinya
ku Ezekiyeri 2:23
n'okukkiriza.
Katonda yabawa amateeka amakulu obukanevu bw'emitima
gyabwe.
Baamusinga n'ali kati baline nga batega omutego.
Buli
kye banatutega nga tusaza byawa. Bakuteka omutego balabe oba banaakukwasa era beebuuzisa buuzisa
ebibuuzo
nse ntuweerezaako ewantu wangi
naye
nga batuteka ebibuuzo nammwe abamu ku mmwe abaasookenkana bwe mwali
abo
mulina ebibuuzo bingi
okunteeka.
Katonda yabafululiranga eyo ne mukkakkana. Ekyo twakyetegekera
dda
era Katonda okujjuza ebyawanikwa mu mutwe yamanya wali alagala okutega omutego. Beeretesa ekyawanikwa balabe bwoba ogenda kivuluga.
ojogerako omusana nga mungi n'abali ebbali ne
bagamba
abantu batukesaga bamubuuza
nekirala
twongere tumanye omusana kubanga bannaatu era abantu batuuka ne bagamba
okutegeerakuoyosi
mwana wa yusufu
yayigirawo
ebyo sibo mukama yatutegeka
bulungi
era ng'amanyi bajja ttega omutego nga basinziira mu byandikwa batwebuulisa
buuzi
bamanyi okujjawo ne
bankeddanebagamba
tulina krusede naye tuba tugamba batutimbeko
wanoomutimbe
sibuuza namutogo
bagendamutimbe
ubiba bya katonda owa katonda ajabira
bakati
ababadde basiŋŋana ebipande
nemugambamakobo
olabanga bikinya amagezi genda
omuntu
alina omusana
anyumirwangako kizikizaokujjako
ayira ekizikiza owomusana yeyongera kwagala kwagala musana n'owekizikiza ayayanira nnyo
ekizikiza
kati ne bwotula mutuuza okeberakebera buli kintu buli kyebogere oba okikeberakebera okisuulako ebyawanikwa nga tebikijyako tebigendako
n'otuuka
nogaa
ndi mu kifo kye
kyamuwoomusubira nti agenda kuleeta kino ekyandikwa kireetako aleetako ekirala ekitali nayo nga
temukwasaga
ogenda okulaba aleeta ekizikiza mu
kuteesi
n'ebigambo ebitalimu wadde
okumanya
tuyite mu bwange obudde butuleese
amen
ekimututa kyakola nadda balime kuziikirako wano okuziika tetukirabanga
makuluera
kiba kubanga tuli mugundi india twandikoze omulimu gw'amaani ogwokwokya
emirambo
naye olwokuba amateeka ge uganda sibwe gali
bwenaye
ate bweoyagala osobola bw'olamba nti nze bacome ekibiri ekyo sina makulu
gaakyo
nze era bannayevu twawonanga ensi eno mukama atuyigiriza nakuwala naba nakuwala osanyuke
nsinga
tebyali biragiro bya
mukama
omuntu yenna nafanga busimanyi avudde muwange mubiri azeeyo mu
yerusalemu
wandisanze nasimya empukunze ka nekunsonsekamu omubiri wemuziikayo nze katagenda era temuddanga nawo musimanyi mutume yavudde mubiri simanyi omubiri gwe tugulete tugusabireko wekiba kyetagisa yakukola ne mugwoke temudda waana ate olunaku olwo mulye musale akengenze waka temudda wemba ngenze waka kyeki
batambye
mulinga abanakuwadde mbu lwaki ngenze waka nandigenze
mukkeyena
katubalewa lubanaye tugende obudemu tulisi
Isaya 29 21 ne bakyamya omutuukirivu n'ekitaliimu
bakozesa ebintu bitagasa ne bamukyamya
Mukama eyanunula Ibulayimu kyava ayogera ku nnyumba ya Yakobo nti Yakobo talikwatibwa nsonyi kaakano so n'amaaso ge tegalikyuka bbala lyago naye bw'aliraba abaana be omulimu gw'engalo zange wakati mu ye balitukuza erinnya lyange
nga titubeera Mukama waffe Yesu tugenda tukuza erinnya lya
kitaffe
weewaawo balitukuza omutukuvu wa Yakobo era balitekemukira Katonda wa Isirayiri era naawo abakyama mu mwoyo
waliwo abakyama mu mwoyo ng'oli mu mwoyo naye nga wakyama ng'omwoyo
gukyakugwakonaye
ng'oli mu mwoyo mulala ng'okyalaba okyalota naye nga byolota bya
sitaani
kati ye yasuubiza mu mulembe omupya ogulina okumanya n'abakyama mu mwoyo bajja
kuno
omwoyo gwe bampa si gwe gwa
katondaono
bampa
oleguzimu
mutukuvu guno otukesaano nga naye omwoyo gwe bampa si gwe mbadde mu mwoyo mulala ebyo byetusomere netwawula omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye n'omwoyo ogwa sitaani ebikolwa byagwo olyoka olaba oba obadde mu mwoyo omutuufu oba omulala mulimu abantu nga baali bayalira nnyo omwoyo naye ne babakyamya mu mwoyo omulala omusiŋŋaana alya ndi mu mwoyo naye mpulira nze toweredwa sawa yakalo ali mu mwoyo naye ng'ali mu mbeera mbi nga bakukyamya mu mwoyo omanyi abantu badde balowooza nti omuntu akyama mu mubiri mwokka abantu basobola okusigala nga balinga ab'omwoyo naye nga bakyama bali mu mwoyo mulala balikola batya
Isaya 29:24 era n'abo abakyama mu mwoyo balifuuka abategeevu
otegeera
you can understand yes
wamba omwoyo wa Mukama tamala gakugwako nakwogeza ennimi ezitategeerekeka biki bye nali yenjogera nga bw'obiddamu kankano bikukwasa
n'ensonyi
nga wafuna okutegeera luli wayagalanga nnyo ogwe ku kigo naawe omwoyo akujjuleko naye kati ogaba kati ate kugwa
kyeki
buli yafuna omwoyo muyawandikuba yagwanga eri mbw olwaikya omwoyo we yamukkaako n'agwa ne
yeevulumula
yali erisa ye yagwa kubanga omwoyo weraikya yajja ku erisa naye tebatugamba awo omwoyo
yakuka
muli musabo kubanga musabo emizimu ogikukwata ogwayi ne weevulungula
vulungula
oluvannyuma n'otandika
oteeyateera
n'otandika okwogera naye kati olwayo toyinza na kubiddamu kubanga ofunye
okutegeera
abantu bonna bajjuzibwa osoma mu bayibuli bangi bajjuzibwa omwoyo tolabako n'omu yeevulunga Bible yegamba nti ne basabira abantu ne bajuzibwa omwoyo mu bikolwa by'abatumire waliwo baasooka okubatiza abantu ne batafuna omwoyo Bible yegamba ne babasabira ne bafuna omwoyo ne batetulaga nti ne bagwa okubiina kunene omwoyo w'amaanyi kati bw'ajjaku gwe nakuyimiriza ku bigere w'omuwanirira omanyi mbadde muto mu mwoyo nina omuwanirira naye mbadde nsinga amaanyi ankubye ani mukulu ku banna anawanirira
munne
Danieli mukama yamugolwirako omukono n'amuwa amaanyi danieli n'agamba kakati mukama nyinza okuyogere kubanga ompadde mukama n'amugamba yimirira ku bigere
kubanga
nkuwadde
ayo
omwoyo buli lwajjambo omanyi abo bakyali bato mu mwoyo tebasobola mmusitula omwoyo n'akwata obugere n'abukasuweri ng'omuntu wakusiba omwoyo ayagala kukunamira akusa ekizibu omwoyo tulwana naye bulwanyi wakusiba bigere atuuse mu muntu naye talinamu oda kyokka bayibuli yogera katonda katonda wa oda kakati ateye katonda ze atabuse butabusi azze ku muntu abakazi obukulu abukanyuka eri bwake ekanisa erina ebintu byerimu naye begamba oba byavaawa kuba tewali kubuuza omwoyo akka ku bantu oli abatategeera era ogenda n'okudda ne bakubuuza obabuuza banemba omwoyo abadde
akujjula
byankoze
bwatiobatojjozize
emizimu omwoyo
Isaya 29:24 n'ababeemulugunya baliyiga okuyigirizibwa
nti mubadde munaabeemulugunya mu new generation baliyiga mu kumanya okujjudde baliyiga okuyigirizibwa ne bagamba omana ffe tubadde tuweebuuza ekkanisa ate bikigeraki kakati ate ekyo ekyo kitegeeza mubadde mu abeemulugunya nga taata wuli yali
atuddeaniseeba
egendawa nabo mubalifu n'okutegeera yakitegeka dda kati kyobula ne twetaaga kukaka mutegeera kuba katonda abadde akumanya obumanya nti ge weemulugunya weetaaga
otegeera
nawunya osize emirundi gyona bagamba siga mukama akuwe naye nga tebikola gwe gwe bayiganya mu kkanisa gwe gwe basabira ebibi kumba oli mu kifo kikyamu oli mu makanisa g'abasitaani ate gwe nga bakimanya oli ku bya katonda
ebyakitalo
obulaba alina okubagamba sibalaba sibalaba mu mwoyo ekiri kunze musabe kibambale kiki ekikuliko kitambo naye twebaza katonda olw'omulembe omugya ogulina okumanya katonda okujjudde era ng'asuubiza mu mulembe ogwo n'abakyama mu mwoyo bajja
kutegeera
n'abo ababadde beemulugunya ku bintu eby'enjawulo balifuna
okutegeerawebaza
katonda era katumuke ku bigere byaffe twongere okumwebaza olw'omulembe omugya ogulina okumanya katonda okujjudde tetumazeeyo bintu ebyo ebikwatagana n'omulembe
omugya
kugambye olwayo tubale tukola introduction tulifuna ennaku zaffe satu okusoma ogwo omuto ogumalayo mu linnya lya mukama waffe atuweebaze katonda ale tumusabe atuwe okumanya okujjudde tusobole okuwangula omubi sitaani mu nnaku zino ez'oluvannyuma kitaffe omuyinza ebintu byonna tukugulumiza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo tukwebaza olw'akaseera akalungi kootuwadde mu maaso gosebwa kabaka wa bakabaka omwesigwa laba mukama waffe okusaba ku kutuufu
okuli mu Baruumi essuula omunaana asatu mu nnya n'okukkirira ng'oli ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe otwegayirirawo ayi kabaka bwa kabaka mu kwegayirira okwo era mupita ekyokubiri essuula eyokusatu munaana paka kumi omwoyo mutukuvu ajulira ayo agamba toludde kuleeta nkomeero naye obadde ogumiikiriza nga toyagala n'omukufu wabeewazikirira wabula ng'oyagala abantu bonna nga tuzye ddala mu kwenenya baweebwe n'ekirabo ye mwoyo mutukuvu kubanga wayogera ssebo kabaka wa bakabaka osinzira mu ngeri essuula esooka abiri mu ssatu timukkirize okunenya kwange kale n'abayiwako omwoyo wange anaabaleeta okutegeera ebigambo byange wakitandika abatuma essuula ey'okubiri onyola asatumu omunaana paka makumi ana mu ttaano we mwenenye mwenaawe bwekirabo we mwoyo mutukuvu tukwebaza tukugulumiza olw'ebigambo ebikulu eby'amaanyi by'otulaga kaakano ng'osinzira mu Isaaya eyanamu omunaana olw'omukaaga ng'oyogera ssebo kabaka ba kabaka laba nkulaza ebigambo ebijja by'otamanyanga ayi katonda ffe tukwebaza ng'obitonda kankano kubanga wali wabikweka naye n'osalawo bibikkule kubanga wakimanyanga tuli bamitima mikakanyavu emirembe egy'amalala naye tukwebaza eri ayi mukama oyagadde laba oyogedde ssebo mwabakuku essuula esooka lunyi lwokutaano oyogera nti amawanga tugayite gonna tugategeeze nti ddala okola omulimu omujja ogw'enjawulo ogw'ekitalo era ekyamagulu era nga newankubale kibabuulirwa kubabi tekuli banoomu alitegeera wabu ategeeza mu Daniyeri essuula ekumi n'ebbiri oyogera nti okumanya kulyeyongera mu nnaku ez'oluvannyuma so kubabi tekuli banoomu alitegeera wabula aba balina amagezi balyeyongera okutegeera era balituusa bangi eri obutuukirivu tukwebaza ssebo kabaka bakabaka nga tukugulumiza kubanga tuli ku mulembe ogwo era nga watubalira ku mulembe ogwo tewayogera mu Isaaya essuula ekumi n'emu onyola omwenda ddala tewali wali batewakyali kuzikirira era n'oyo ayiganya kubanga ensi erijula okumanya katonda n'amazima ganjala ku nnyanja era hakuku bbiri kumi nannya n'okakasa ng'oyogera ng'ogamba ssebo katonda ffe omwesigwa tensi erijula okumanya ekizibwa kya mukama ng'era amazima ganjala ku nnyanja tukwebaza tuyimusa amalobozi gaffe nga tukugulumiza olw'okubeera mu mulembe ogwo gwewategeka ogw'okumanya okujjudde ne tubeera mu abo abanyweza obulamu obutaggwawo nga tukyali ku nsi kuno nga bwasooka okwogera yokaana 173 ntiraba obulamu obutaggwawo wekumanya gwe katonda omu w'amazima ne kristo yesu gwe watuma era weewaawo mukama otubikulidde ebiringa ebyo bingi ebyeri mu kristo yesu nga bwe wategeeza timalayika w'oluvannyuma obweyakagombako omusanvu nga tannafuuwa ekyama kya katonda kirina okuba nga kibikuliddwa mukama ekyama ekyo bakolosayo ensuula eri esooka olunya olwa 12 paka 25 ekyama ekyo ye kristo yesu alimu ebiri mukuna ebiri ku nsi era ekyo ekifaananyi kyo ekitulaga ebiri waggulu eggulu yonna ewali eggulu erijja n'ensi empya mukama otukoze obulungi kudde amatu tuwulira ebigambo by'omu kitabo era tuvudde mu kizikiza twongera okulamira ddala n'okwetegereza ebintu byonna tukunoonya era tukwekenneenya tusaba naawe olabisibwe mu buliwo nawe tukunoonya mu kitabo kyo ekitukuvu nga bwasuubiza mu Isaaya 34 16 munoonye mu kitabo kya mukama musome kubanga akama ka mukama kekalagidde n'omwoyo gwe gwennyini gwe gwakuŋŋaanya tukunoonya mu kitabo kyo era nga bwayogera ssebo katonda ffe mu ngeri essula 17 nti kaakano njagala banjagala n'abanyiikira okunoonya balindaba wewaawo mukama nga bwasuubiza mu Yeremiya essula ya 19:12 oyogera kabaka bakabaka ng'ogamba nti bwe tunaakunoonya tunaakulaba bwe tukwekenneenya n'omutima gwaffe kale otuwa enkomerero ennungi okusinga entandikwa mukama twagala okukulaba ng'olabika mu nsi eno era ekitiibwa kyo okyeddize ssebo kabaka bakabaka kubanga wasuubiza mu Isaaya 18:16 nti kaakano gwatuyigiriza okugasa era n'ekitiibwa kyo mukama tolikiwa mulala jangu wegulumize jangu olage ekitiibwa kyo ssebo kinaffe omwesigwa ow'omu ggulu wamu ne mukama waffe yesu n'omwoyo omutukuvu labisibwa muve mu maaso kati gaffe okole wamu naffe ayi kabaka bakabaka nawe kyawandika mu bakoliiso ekyokumunya ssula omukaaga nti tuli bakozi wamu naawe ssebo kabaka bakabaka nga tubuulira enjiri ey'obwakatonda ey'obwakabaka bw'omu ggulu ssebo jangu okole wamu naffe n'obutukuvu bwako bulabisibwe tukowoola era nituyita omwoyo omutukuvu oyo eyatandikwa webatume essula ey'okubiri okutwala ekifo mu mitima gyaffe mu magezi gaffe mu kutegeera kwaffe mukama tukolewamu naawe aba wasuubiza mu Yokaana essula ekumi n'ennya paka mukaaga tiweewaawo omwomutukuvu obwo alijja alibeera mu mmwe era alibeera nammwe soba omwomutukuvu wadde wajja ku nsi ng'era w'oli mu masakati gaffe tukusaba ojja obeere mu ffe era okolewamu naffe emirimu eky'enjawulo eky'ettendo eky'amagero ekisuubiziddwako kitaffe ng'ayogera mu Isaaya 29 olunya lw'14 n'okukkirira ng'ayogera akola omulimu ogw'enjawulo era eky'amagero mu nsi tukusaba omwomutukuvu okolewamu naffe nga bwe wakola ne mukama waffe yesu n'abatume bonna nga bwe kyawandikibwa ssebo
Matayo, esura kumina pira miru munaana, tumwe manga ngobe mizimu, uwa mwere wa katunda, uwa kama kama katunda uwa jite, paro mwere wa mazima, o mubasa wa chitofi, ero wa mkama wako Yesu, kuku sawa, gawa wa kamonsi, erango rimufi, kuku sawa je, o merene mufi muunda, umitima jafu, magazi kafu, wetuba rore ya mikono mkama, o kusaba, wetuwa kera, erango tofu ni umuwa waki, ayo mwere wa mazima, o meremu, o kwa kere ni gamba liye chitari, evi amani, evi amagazi, evi okutekera, evi tuto kumane, ayo kama 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 kama, kujute okuteka tonda erebyo moyo wa mukama nabu yakusubiza umadaye sura ya 10 onyolasa kumwepili akasatu monya temutia temuna yogeranga wango moyo wa chapu adimu anaba wito kuogera tukwaniriza otuwani kama ebikambo 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 wakabaka akano mukama akakoyo wa mazima yule abantu bano okole nabo aika tonda kwe nabu ogere ebikambo ebikuru nabu yakuya yandira musio na abantu ona abaobefu wabati amizwa moyo obasusikane wabole kete mshaya abiri mwenda okuba kwa kumenenya paka abiri mwenda goyoke paka asatu mwenyango yoke mwogamba nabate mwumoyo bari iko kutekera nawa wata kuba matu mwakama uliwa kura o enana we murugunya bari ya ungele okumanya kawa kura o nituma jamu o kura o matosu kafu o igirize eroso mesaba antubo yari suru zelewe nawe nidi mwishaya esure yoku bidi mwogamba antubo na bari jakuru sa zuru wa mwakama o kuhigirizi waka tonda umike sure yoku na onyoru sakano kira o yoke nanti bari kia usazi kama katonda heko igiriza abantu bano mukore suba ubiroto ne mumidiwo rakute bible obaki so moyo okuyira mukigambo tu bible yeyogera mwe kana suru mukaga niwe kaga mashatu yabika moyo bakamba we moyo we bure mukama abasome chitambo cho mukama wati so moyo bakena kali okogera chitambo tu we byali mukoba batume esure ye kuna mukama no bati shaman mukogera chitambo we bya magara bidi ne byakatenda chira abantu bano aika bakabaka kusaba obaki so moyo wo aika bakabaka mukukora ne mukogera chitambo tu aika tonda so moyo shwa tuwelewa amani omurembo omuja obira katonda ero kutute sema kama 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 kale tutukirize eliaso kusubizwa okuba mukamwa yako makama abantu bano obagiso moyo wo obasirikire kegere ba malaika akwa okubera kusaidia kwe kama ibi mwe yogera tari mufe wa amani singari mosi ya mwere mutokavu erana te yogera mbasi kama ejo kere suru mkani akirati na kusaidia singabo abari mosi tusabagire ba malaika eriva muguru okutwa yunga kama kama ba malaika bentalo abari mu abashakuzi era abafefesi muzakari sura soka 18 19 tutegire ba malaika abashakuzi abafefeta emyo yemiri ba malaika abasi mama kanda ubaka bakwe munyonye munyonye butakoma mubunya okuri mazamaji erebu ubeta muresi ezabasi mu anda ground somere kusozi nambi wavu bana bawulimba abatuma bawulimba ba malaika abatoni malaika maiko nani rukumi na pili kuhukera ku ohimila wane wa watu mwene kwa zoru vanyuma tuko ore kere eria maiko kuhita mwene kwa mwene mwene katonda mwene owe njegere okusiba mizimu okusiba maiko na ake chizikiza akupate mwene ngura aika wakawa kama tuite yako maraika wa mwene ari mweze kere kwa katonda kwa mwene kwa na ari mweze kere kwa kwa okugenda nate okulalikangira malaika Gabrieli malaika wobubaka malaika wekigambo kya Katonda okugula amatu g'abantu mu nsi yonna okwetegekera okumanya Katonda omuwa amazima nekusasukatuma omulembo omuja okujuda okumanya Katonda webale mukama kubanga ekyerolisamu tukaodegere bamalaika abamisani bamalaika bobugabirizi ate okutugabirira mukama waleme okubaoleomu eyetaaga otugabirire tetwetaaga mulamuno ne mukuweresa sobokabakabaka kale tuwere nebyo aye Katonda akomwesigwa nafe tunenyumirisa mutitiwa cho Katonda katuweleza mu nedere ba malaika tusabye mukama okirise okusindika moyo mu masakatika mu mitima ya wa mune kire ba malaika 10 bilioni zoneti 10 zogera kama kubukurwa esuro yo kutanda ya 10 na rumu tubaise okora wa mune bo mu muri mugwa Katonda ba kubukurwa sura ya 2 onyoro romaina no kukira zogera sura Katonda fo mwesi kwa tinataka akano ba malaika ba ogera zabudi ya agama yuba kozo munabo abapatani kama bya mutizabu sura wewe bare mutonzi wafu wewe bare muiza wewe ndio na kubanga usuni tuje eri kurembe twabo omoyo mutu kubu na singira mufu mukama okore byenja uro mukama olerewo okuwenye zibwa olerewo okudizibwa buja olerewo mukama okuwenye zibwa kwa mirembe abantu bo gendo watu meriani webayo gere hana kwao abalwate abafute kimuzuke mukamre mugende abagena watambure abatari mani jaburu mwami kubanga wali amanya mabi agali mu kanisa za bulimba nabatuma ba bulimba mukama ebyamba dere byo byabiswa bitali bya kukura ai katona kwa mwesi eri ali ndiba batume kubanga abantu obawo nyanze wazukiza wafu watamu za barema wawenye ndote sana no tuga matoyo 10 tuwabua kubanga na tuwote bua eri ba batume bwa bitali ali naba nabi tusaba moyo ya mu na wagira kitambo tu enjili oba kabaka bakatona oba kabaka wa mukuru ara nshema sekatika ku wewe mukama wewe katondo weje wewe ni kitafu mwise bintu byona gwa sumuru na makame meme zafi atu sumuru na makazi akabade kayo na onebwa mkama o sumuru emi kimaji hama sili tuwa o kami ila sumu katonda fi o sumu mwole wana atura mfe mkama o koro mkono kwa watuko yole doa kwa fi nukora wewe ni sumu kabaka baka baka buri afo etaka mkama kuya ya nila buwa koro lango mkono nukwa kukorole ndo okore ngechi kama tebochini kubango yoke na mtana kuminataru musamu buwe mube ila muzi Nedi kambo yangengabiri mumwe musaba chonache mwetaga kinaba webwa mukama tuli kujuzibwe chikamo tu naye abadubanga tanuro okusaba natuogera muchikamo tu mukama karo tanurego okukora otukirizia chikamo cho mulimiria mukama afi Yesu amen.